dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo dusangira ijambo ya none twayihariye ingingo y'amatora mu Rwanda muri uyu mwaka 2024 na amatora azaba ku itariki ya 15 z'ukwezi gutaha asaba ari amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite kugeza ubu ku mwanya w'umukuru w'igihugu hari abakandida batatu uyu ni madamu Oda Gasinzigwa perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora abatangaza
ku mwanya wa perezida wa Repubulika komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje abakandida bakurikira Kagame Paul watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi Habineza Frank watanzwe n'ishyaka riharanira demokrasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Mpayimana Philippe umukandida wigenga
aba bakandida ni nabo bahiganwe ku mwanya nk'uyu mu matora aheruka mu 2017 muri iki kiganiro turabana n'ingeri zitandukanye turahera ku bakandida bigenga bashakaga guhatana muri aya matora ariko ntibibakundire abakandida bigenga batandatu bose bari bagaragaje umuhate turumva bamwe muri bo turumva icyo rubanda rwiteze kuri aya matora n'imyumvire ruyafiteho hari kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bafite ukundi babona aya matora tubafitiye n'abasesenguzi bahaye ikaze mu kiganiro dusangira ijambo dutangiranye n'abakandida bigenga batabashije kwisanga ku rutonde rw'abagomba kwiyamamariza gutegeka ijwi rya Amerika yavuganye na Bwana Barafinda Sekikuba Fred atubwira uko yakiriye urutonde rw'abagiye kwiyamamariza gutegeka ku Rwanda
yeah, urakoze cyane rwose bari urabazi na 2017 nibo biyimitse bariya n'abakozi ba PK nk'uko komisiyo y'igihugu y'amatora arabangajwe na PK ni ukuvuga bariya bakurikiza amabwiriza PK aba yabahaye ntacyo bongeraho no more no less ni ukuvuga rero njye mbere y'uko ngira uko byakira mbaza nkasuzuma afihishe mu nda y'ingoma yabo babunda raye hejuru badashaka ko abandi bakandida basasha baza barebe ibyihiseyo nk'urugero bagiye bavuga ko PK adahari urumva bakavuga umukandida musasha nk'iryamunyu Barafinda Sekikuba Fred ntageze nahita mbabwira oke munda hasesekaye muri perezidante PK aze hano na David Ndahiro aze hano na wa wundi utangiye kubita kuvuga iby'urwenya baze hano rwose dusuhuzanye n'abanyarwanda beza bagatinya ko nazamuriye izo ngingo rero bakavuga mu mukuramo vuba uwo n'indyamunyu n'indyagi kuko ibyo twabundarayeho kera ashobora kubivumbura akatuvumbura nibwo atahita tuvumbukana kuko ari umunyapolitiki mwiza ariko mukure ku rutonde none ahijya ne tumukire gutyo babagakina umukino wabo wa politiki byako kageni ariko twe turabaruzi kandi turabayoka wagira ngo duhagazikira mu ruzi no ku munara wa Kalisimbi
PK uravuga nde
iyo mvuze PK mba narihinye ni Paul Kagame urumva uwo mukeba wanjye w'ikigugu nanjye nkamubera mukeba w'ikigugu antinya kubi kubi byasaze wabonye inka yuturutse inyuma cyangwa imbere yayo ukayikanga kidogo ifungira amaferiri ya hirya nuko PK ambabuka rero na BFPR Inkotanyi n'Inkotanyi kazi zabo
uravuga ko ariyo mpamvu utagaragaye ku rutonde rw'abagomba kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu
nurutse abana birumvikana n'umwana muto yarutsa bose araramye arumva abasaza n'abakecuru bo babibonera mu kirahure
ibikorwa bya politiki birakomeza gute nyuma yo kutiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu
Eric ku ijwi rya Amerika ibikorwa byanjye bya politiki byandanze ngiye kubikubishiriza igihumbi Je kuri kumwe n'ishuri gihunda ahubwo abese uteri nkotanyi bapfa ngaze ariko bahumure ndi umunyapolitike mwiza w'amahoro nibirukanye ngo bagire ubwoba ahubwo ndababwira rwose bashiri mumu ndaze mbatabare imisoro ku butaka irabagoye ndaze mbatabare imisoro ku mazwi irabagoye ndaze mbatabare abakene badafite igishoro cya miliyoni esheshatu ntibemerewe gukora mu Rwanda babita inzererezi abatemberezi abazunguzayi babajyana kwa Kabuga iwawa ndetse babigize icyaha ndaze mbatabare n'abasirikare umushahara babahemba ni muto cyane ntabwo ujyana n'ibiciro byo ku isoko n'abapolisi n'abarimu urugira w'u Rwanda uzarugira neza ndahari ndahabaye abanyarwanda bakeneye ko mbakuriraho ibyo pike yabatambitse imbere imbere imyugariro yose yatambitsemo nizo nyibakuriremo kandi pike tuzamurindira umutekano n'umuryango we nimba hari ari muryerye n'abana be n'inshuti ze bose tubarinde niyo mpamvu nababwiye nibampomba muri ya myaka nibampomba usibe no guhomba bazahomba bahombe banahombane intambara mu karere k'ibiyaga bigari barakayogoje abaturage benshi babaye ibitambo amagereza aruzuye abaturage ubushomeri abanyamahanga nibo bahabwa ijambo imbere mu gihugu abenegihugu bakabura ijambo wareba ukuntu bazana abanyamahanga kubatuza ngo ni impunzi z'amahanga abenegihugu b'abanyarwanda bangaye ku isi yose abo bose ntibampombye abo nibo bakaye bacyurwa bagatuzwa bakubakirwa amazu abatabafite n'abana b'imfubyi bose n'abapfakazi n'abapfakare abakene bose bagatabarwa barampombye cye no guhomba cyahombana ndaze mbahombanure kubera Imana
nk'umunyapolitiki uzitabira amatora nk'abandi banyarwanda bose ku munsi w'amatora
hano nta matora ahari ahubwo pike nta n'umuntu ugiye kurusha agiye kurushanwa nawe biriya ni ukwiyimika urumva nimba umuntu yiyimika nka kuri ajya kurahira n'indirimbo bashyiramo bavuga ko ubukwe baburangije ngo gisigaye ni ukurahira n'imiziki hano barayicuranga ngo nikiva mu matora baba bakizi hano bariya bana minibumwe uriya yarimbishije minibumwe ni umwana yahaye akazi ni umukozi we noneho n'uriya wa Gurini Pate nawe uwo muneke ishinga amategeko n'abana yahaye akazi nka bariya baneke yahaye akazi bariya ni abakozi be nta kintu nta cyemezo bafata cyarengera rubanda ni ukuvuga ariya si amatora ahubwo ni ubukwe nk'uko bavuga ko ubukwe bugiye gutaha hano mu Rwanda iwabo babyina mbere y'umuziki ni ukuvuga n'iziba bizava amatora barabizi iyo aza kuba ari amatora bari gusigamo nge n'abariya bose uko batanze kandidatire tukazenguruka twiyamamaza noneho abaturage bakaba aribo badukiranura bagasifura ngo ucinze n'uyu duhundagaze amajwi twese rubanda imbere mu gihugu no muri diaspora ariko aba barabyina bagatera bakikiriza bakabyina bakihenda bagakora byose bigize mariti papasi nta matora ari hano kuko nta baziyamamaza opozisiyo bariya ni abakozi be ni ukuvuga ejo araza abandikira umuvuduko avuge ye ngo narandikiye umuvuduko natowe 98% ku ijana mbaye mbahanuriye hakiri kare
ntabwo wasubije ikibazo cyanjye barasinda ntabwo wasubije ikibazo cyanjye
yego
uzatora nk'abandi banyarwanda cyangwa kuba uvuga ngo nta matora ahari ntabwo uzirirwa ujyayo
impamvu nyine nabanzaga kugisasira ni ukugira ngo kiganiro mbanze nkubwire aho nashingira ntora cyangwa ntatora urumva bashobora guca mu gatondo bavuga barasinda sec kubo Fred ajye ku rutonde icyo gihe natora mpereye aho nkusubiza bavuze nanone ngo amatora tuyakuyeho turayasubitse ahubwo turayahanaguye kuko atuzuza ubuziranenge kubera bariya abanyapolitiki batari murumva ntitwatora kanemu akongera agategurwa neza noneho tukajya kwiyamamaza twese tukabona kujya gutora birumvikana nta wakwanga gutora umunyarwanda wese yishimira gutora ariko se wambwira ngo hitoze bariya njye gutora mukeba wanjye dusangiye umugabo ni igihugu n'abenegihugu tusangiye mukeba yampiganishije yankuye ku rutonde ngo none njye kumutora mutera ingabo mu bitugu andebe imboga mu menyo.
Bwana Innocent Hakizimana nawe nk'umukandida wigenga twavuganye nyuma yo gutangaza urutonde rw'agateganyo. Uyu nawe komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko atujuje imikono y'abashyigikiye kandidatire ye.
Ni ukuvuga komisiyo yo mu Rwanda ishinzwe amatora ubona mbese ikorera mu kwa kw'ishaka rya FPR. Ni uko impamvu ndazikwerekaniza kuba abantu barasohotse bemerewe gukora urutonde rw'agateganyo bakagereka ingingo urikubyumva batigeze baduhugurira neza kandi twese twarayiguyemo imikono kandi itari mu mabwiriza mu bitabo baduhaye byasohotse tariki 20/2/2024. Ibyo bitabo ni igazeti idasanzwe yasinyweho na perezida wa repubulika, nta manda zemerewe ku mukuru w'igihugu. Urikubyumva ibyo ni ikosa, wabyumvishije? Nta myaka ntarengwa yemerewe ku mukuru w'igihugu, noneho ugasanga nta n'ubujurire burimo. Niyo mpamvu bagendaga babirengagiza nkana bazi ko bazabitega abakandida bigenga. Noneho aho abakandida bigenga twari abakandida batandatu, gutungurwa no gusanga umukandida wemerewe witwa Mpayimana Philippe ni umunyamabanga muri leta. Ikindi umukuru w'igihugu dufite Hizegiserensi Paul Kagame, sibyo? Yasinye iteka rijyana abakozi mu zabukuru, abaporotisiye, abakozi ba leta mu nzego zose ku myaka 65. Rero ajya kwiyamamaza manda ya 2017 afite 63, buno ari kuzuza 70. Urikumva ko itegeko nawe riramugonga kuba yakongera kwemererwa gutanga kandidatire. Ubwo rero byatumye mu mabwiriza birengagiza imyaka itumye kuba batarashyizemo manda. Nta mukuru w'igihugu gifite demokarasi ugomba kurenza manda ebyiri. None umukuru w'igihugu turamwubaha, yatangiye ari visi perezida, ariko akimara kuba perezida yakuyeho uwo mwanya. Ni ukuvuga rero nta gihugu kiba kiriho kitagira visi perezida, kandi visi perezida ava mu shaka ritari rimwe n'iriri ku butegetsi, ryavuyemo perezida. Ikindi inzego zose zo mu gihugu zose abazikoramo ni FPR Inkotanyi. None kandi dufite amashaka, natwe dushaka gushinga amashaka. Niyo mpamvu nanditse ibaruwa nsaba ko amatora yo mu Rwanda yakwigizwa inyuma cyangwa tugahabwa uburenganzira abakandida bigenga bakirengagiza ikimikono kubera ko urutonde ruzasohoka ku wa gatanu. Ntacyo guverinoma yigeze insubiza.
Wayitanze he ibaruwa yawe?
Nandikiye kuri imeri ya info yohereza muri kuri guverinoma, nabo namenyesheje mbamenyesha kuri imeri mbikoresha na iki. Burya hari ikindi, demokarasi nuko kibigaragazwa nuko amashyaka agenda agurana ku butegetsi kandi mu nzego zose bakagenda basaranganya ubuyobozi. Nabo ati niba FPR ikoze imyaka 30 igomba kurekura n'irindi shyaka rigakora rikagerageza nkarya amahirwe. Nibyo byitwa demokarasi, kubwo kugenda baba bakora rotasiyo nko muri Amerika. None niba u Rwanda rufite amashyaka arenga 6 yemewe, ukaba utasangamo na meya uva muri iryo shyaka rimwe ayobora akarere, urikumva? Iyo demokarasi yaba iri kugaragara ite? Kandi abayobozi nta muntu udashaka ubuyobozi. Noneho urebe n'ikosa bakoze kuba barayimbesitati bagaha amahirwe abanyarwanda, sibyo? Kuba wakwiyamamaza urekuye ubundi bwenegihugu ubusezeyeho, tukaba twaratanze ibintu ibyangombwa bigera muri 20 na icyangombwa kimwe cy'imikono akaba aricyo baha agaciro kandi bakanakumira.
Iyo yabaye imbogamizi ikomeye kuri mwebwe,
yabaye yesi dukuramo turi abakandida bigenga batandatu, hasigaramo abamashaka babiri, nyakubahwa perezida wa repubulika na Frank w'ishyaka Green Party, sibyo? N'umunyamabanga Philippe. None twe tukibaza twandikira twese turabijuririra tujya no kuri komisiyo.
Urumva byagombye kugenda bite Bwana Hakizimana?
Iyo ngingo kubera ko urutonde rwa burundu rurasohoka ku wa gatanu, bakakwiye kwirengagiza irangingo kubera ko baciye ubujurire bwacu mu nyandiko.
Mbese mu kuzurira mwajuriye mu nyandiko mwandikiye komisiyo?
Twajuriye mu nyandiko tuzihana guverinoma, n'uyu munsi twajuririye guverinoma kuba bareka gusohora urutonde rwa burundu ruzasohoka ku wa gatanu tariki 14 bakashurika amatora kigira inyuma bakubahiriza amategeko basinyiye. Kumba rero itegeko riberaho kubahirizwa kandi aho risohotse rigomba kubahirizwa. Niba bagenzi be yarasinye itegeko bakajya mu zabukuru, nawe agomba kujya mu zabukuru. Ahubwo we nk'umuntu ufite CV nziza wageze n'ahageze igihugu agahabwa umwanya w'ubujyanama no gutoranya umukuru w'igihugu akajya mu umugisha. Icyiza presidente yafashe nawe kubera ni umukozi unuma mu gihe mu Rwanda kandi ni umwana perezida, sibyo? We yansubije ubutumwa butugufi kuri telefoni ko bagiye kwiga ku kibazo cyacu bakadusubiza kuwa kabiri, ariko nanisaha yananiwe kudusubiza. Mukobwa rero twe twumva yuko yagiye kubaza umukuru w'igihugu akanga ko abakandida bigenga bahangana nawe kubera ko abona ko dufite ingufu. Rero nta kindi twakora, ibigikurikiyeho n'urutonde nirusohoka turarega igihugu.
Murakirega mu ruhe rwego?
Mu rukiko rw'ikirenga.
Muratanga ikirego mu rukiko rw'ikirenga?
Ariko ntabwo twabikora, urutonde rwa Burundi rutarasohoka.
Urutonde rwa Burundi nirusohoka mukibura mwaratanze ubwo bujurire bwanyu, murahitamo kurega komisiyo y'igihugu y'amatora mu rukiko rw'ikirenga?
Niko bimeze, kuko turi Abanyarwanda kandi dufite demokarasi, kandi twe dushaka kwerekana mu bihugu by'amahanga ko dufite demokarasi ijana ku ijana. Ni ukuvuga hari amabaruwa turi gutegura namwe tuzifashisha mu kurega komisiyo y'amatora mu Rwanda.
Cyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ngingo y'amatora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka w'2024. Kuri mikoro murumva bagira ubusa. Muri aya matora ku bakandida bigenga hagaragayemo umugore umwe rukumbi washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda, Diane Shima Rwigara, hari ku nshuro ya kabiri na wabigerageje ariko ntiyisanze ku rutonde twaraganiriye.
Uyu mwaka wa 2024 nta burenganzira dufite bwo kongera kuzana imikono mishya. 2017 twari dufite ayo mahitamo ariko ubu ntayahari. Rero nta kuntu nakosora ibyo bavuga ko ntakoze neza, uretse ko n'ubundi sintekereza ko hari icyo byari guhindura, kuko 2017 navanye indi mikono mishya. Bamaze kuvuga ko iya mbere nazanye batayemeye, ndiyo mishya nzanye barayanga. Rero ntabwo ntekereza ko n'ubundi kujya gushaka iyindi hari icyo byahindura.
Wahisemo kubyihora rero?
Yego, narabyihoreye kuko n'ubundi ntabwo twemerewe, komisiyo ntitwemerera kujya gukosora imikono.
Ugereranije se n'uyu mwaka ndetse na 2017, aho byari bigoye kuri wowe, wabonye ari hehe?
2017
gute?
Uyu mwaka ntabwo leta yigeze itubangamira cyane nka 2017. Gushakisha imikono ntabwo hajemo ibibazo byinshi, kuko ugereranyije 2017 ari abansinyiye, ari abansinyishirizaga, byari ibibazo birebire, byari ibibazo byinshi. Ariko uyu mwaka ntabwo inzitizi zabaye nyinshi, uretse ko n'ubundi birangiye kandidatire bayanze, donko umwanzuro ubaye umwe.
Ntabwo bishobora kuguca intege ku buryo n'umwaka utaha w'2029 bishobora kuzakubera gutya?
Ibya 2029 ntabwo nari na icyo cyemezo ntabwo nari nagifata. Haracyari imyaka itanu ahari, ntabwo nari nabitekerezaho.
Iki kiba kigenda kibagonga mu gukusanya imikono ku bakandida bigenga, kuko bavuga ngo harimo amananiza, wumva byagombye kugenda bite wowe?
Hari byakagombye guhinduka kubera ko urebye ibyo basaba n'ibyo bagenderaho biratandukanye. Ushobora kuzuza ibyo basaba byose ndetse ukanabirenza, ariko ugasanga barakwangiye, hakaba hari undi utarasinyishije. cyangwa wasinyishije karere kamwe cyangwa tubiri ugasanga we baramwemereye. Icyahinduka nuko bagendera ku byo bavuga ko bagenderaho, bagendera ku byanditse, ku byo baduha, ku byo badusobanurira, aho kugendera ku bindi tutazi.
Ubwo hari uwasinyisha akarere kamwe bakamwemerera gutambuka se?
Ntabwo wenda nshaka kubyiniramo cyane, gusa icyo nashaka kuvuga ni uko bashatse gutambuka watambuka, ariko batabishatse icyo bakora cyose ntabwo uzatambuka.
Abanyapolitike barongera barahirikana, Imana intebe barongeye batubwira ko barya bayo baramano ngo mushaka bakozi.
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ntiyitabiriye ubutumire bwacu mu kiganiro. Igiza kwitabira yari gusubiza ku ntenge abakandida bigenga bayishinja. Urutonde rw'abagiye kwiyamamariza gutegeka u Rwanda Ijwi rya Amerika yashatse kumva icyo batavuga rumwe n'ubutegetsi baruvugaho. Madamu Victoire Ingabire Umuhoza akuriye ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda.
Urutonde biragaragara ko ari umukino wa 2017 abantu bose bagisubiyemo gukina. Nta gisa kirimo igihe cyose amatora mu Rwanda azaba atabaye mu bwisanzure, igihe hazaba hari abantu bamwe bakumirwa kugira uruhare mu matora. Bikomeza gushimangira ko amahame ya demokarasi, kubashyize itegeko mu gihugu cyacu, ibintu bikiri kure nk'ukwezi.
Ku bwanyu hagombye gukorwa iki?
Ikigomba gukorwa ni ukurikiza amategeko. Dufite amategeko meza rwose, dufite itegeko nshinga rikoze neza, dufite amategeko agenga politiki cyangwa n'abashaka gukora politiki bavuga ku giti cyabo, amategeko yose arahari. Ariko ikibabaje ni uko abambere batajya bubahiriza n'abayobozi bacu. Donc icyo gihe ni ikibazo, nicyo impamvu tukiri kure. Ni mu kanya numvaze kuvuga nti turacyari kure nk'ukwezi, kuko amategeko meza tuyafite ariko kwashyira mu bikorwa bikasinanira duhereye ku bayobozi. Yari abayobozi batashyira mu bikorwa, abayoboza ndetse n'ubwo bazabashaka gushyira mu bikorwa.
Ku musozo w'ikiganiro dusangira ijambo, twiyambaje Bwana Kanizu Bisibihira aduha ubusesenguzi bwe ku matora y'uyu mwaka.
Aya matora yiteze ko azaba meza, kuko dufite abakandida banyuranye, kandi usanga babifataho umukandida umwe akaba ari we batora umukandida rukumbi. Ariko kuva dufite abakandida batatu, buri muntu wese azahitamo kubera uko azaba abyifuza, kandi ahitemo uwo abona abereye kuyobora u Rwanda.
Mwagiye mwumva impungenge, ugutakamba kw'abandi bakandida bigenga bavuze ko komisiyo y'igihugu y'amatora yabakuye ku rutonde, niba mwarazumvise mwazisesenguraga mute?
Uko twazisesenguye uko turimo igihugu kigendera ku mategeko, kandi bigaragara mu ngeri nyinshi. Ku buryo rero umukandida niba asabwa impapuro runaka agomba kuzuzuza, iyo atazujuje ubwo ni amategeko amugonga. Ntawavuga rero ngo baramurengagije, kuko ari ibyo buri muntu wese bwajya gute akavuga ati ngiye kwiyamamaza nzabe perezida. Kuba perezida ni umwanya w'igihugu ukomeye cyane, ntabwo ari umwanya abantu bapfa kujyamo barimo gukina. Kuko hano icyo nabonye ni uko iyo habaye amatora, haba mu mudugudu, haba mu kagari, haba mu murenge, ndetse no ku nzego zo hejuru, usanga hajyamo abantu bafite ubushobozi. Najyamo abadafite ubushobozi, usanga ibibazo by'imiyoborere bihinduka ingorabahizi.
Hanyuma se mugeranije uku guhigana hagati ya Perezida Paul Kagame, Philippe Mpayimana, Frank Habineza, uku guhigana kwabo murakubona mute?
Uko tukubona, tubona ari ibintu byiza, kuko buri muntu aba afite uko yumva atekereza n'uko yumva yahitamo. None kuba twarabonye abantu duhitamo abantu batatu, ntabwo ari bakeya, kuko no muri Amerika muzabona ko akenshi bahitamo hagati y'abantu babiri. Ndetse no mu bihugu by'i Burayi bimaze kugira demokarasi ikaze, usanga akenshi barajonjora bagasiga abakandida babiri. Rero kuba dufite batatu ni byiza cyane, kuko icyo gihe byereka abantu uwo bazahitamo.
Hari abavuga bati bagendeye ku gihagararo cya Perezida Paul Kagame n'abandi bakandida
ahubwo urwanda ntirwagombye kuba rushora ingengo y'imari muri aya matora kuko bamwe baravuga bati ibizayavamo turabizi
abo babivuga ntekereza ko babibesha kuko amatora ni ngombwa kandi noneho agatuma umuyobozi utowe amenya uko agomba guhagarara akayobora igihugu akayobora ba bantu bamutoje icyo gihewe mbona nuko kuyobora igihugu ni kimwe no gutwara indege
gute
ufashe Boeing 737 ntabwo wapfa kuyiha buri muntu wese n'abize gutwara indege bose ntabwo wayibaha urobanura umuhanga muri bo nkaba mbona ikintu twagombye kugenderaho kugira ngo tubone umukandida nyawe twagomba kureba n'ubushobozi bwa buri muntu naba urugero mu miyoborere nk'uko hari umbwiye uti nyakubahwa Paul Kagame niwe uzatorwa ariko aho bituruka kugira ngo umuntu anabyemeze ni umuntu yarwaniriye igihugu atsinda ubuyobozi bwari bubi burimo kwica abantu arokora abantu noneho akimara kurokora abantu ntabwo yagundiriye ngo abowe n'uraba perezida yabaye visi perezida umwanya bamukozemo nka visi perezida arawakira yawakira neza muri icyo gihe hari ibintu yakoze mu buyobozi bwinshi cyane ku buryo nkanjye nakoraga muri banki nkuru y'igihugu no muri minisiteri ya finanse narabibonye ni ibintu yakoze bikomeye cyane by'indashyikiro nyuma bimaze gukomera nanone tumutorera kuba perezida wa repubulika naho yakoze ibintu njye nakwita by'intangarugero maze kugera mu bihugu birenga ijana nkamenya n'abantu bagiye bamuyobora ariko nta wundi muntu wayoboye nk'uko Paul Kagame yayoboye abandi mbona uwamukurikira yamutwaza inshyimbo uwundi wa gatatu akajya amutorera amayogi kuko kugeza ubu ngubu tubona Kagame nk'intore yayindi z'ubusihamu ari niyo mpamvu uvuga ni mu matora iyo nta wahita yemeza ngo bizagenda gutya ariko twizeye ko azatsinda byanze bikunze
mugatekereza iki ku kuba hari abanyarwanda ntabwo twakoze ubushakashatsi ngo tumenye umubare wabo ariko kuki aya matora y'uyu mwaka bayise ubukwe
kuyita ubukwe ni ku bushake bw'abantu n'amazina abantu bita amazina bashaka ibyo ari byo byose njyewe abayita ubukwe ntabwo ndi kumwe nabo kuko ubukwe ni hahandi ugiye ubwabundi ugiye gutaha mbese nta kindi ariko amatora ibyo ari byo byose yaba ari ubukungu twabaga tuvuga ngo hari umugabo uzarongora n'umugore uzarongora ibyo ni ibintu bizwi mu Rwanda n'icyo ubukwe buvuga ahubwo wenda bavuga bati bizamera nk'ubukwe kuko nibitungana tuziyakira nk'uko abantu biyakira mu bukwe ariko amatora atandukanye n'ubukwe ahubwo twavuga ko ari amahitamo ariko tubona uwo tuzahitamo yigaragaza kurusha abandi kuko n'ubundi kumwita intore iziruka intambwe ibyo ari byo byose mu bintu by'amatora hari ibintu abantu bakunze kureba benshi bashyira mu gaciro bareba ngo umuntu aracyafite ibitekerezo bihamye ni mutoya yanga bakareba bati umuntu afite intege zizayobora zizakora bwa buyobozi strong umuntu afite ubushobozi n'ubushishozi iriya twakwita ko ari free cyangwa relaxed ibyo bintu nyakubahwa Paul Kagame arabyuzuje rero nkabona nta kindi umuntu yakwirirwa ateganya ariko ubwo nanjye ndabivuga ku giti cyanjye hari undi ushobora kuvuga ati rero si uko mbyemera ubu nawe azashyiraho ijwi rye ariko nzi ko amajwi menshi azaba ari ayo kumuhitamo kandi noneho nitumuhitamo ntabwo tuzabyihisemo nabi kuko izina rye rirakomeye ryageze no hanze hari ahantu iyo dutembera batubwira bati muzadutumize nyakubahwa Paul Kagame natwe atuyobore nk'amezi abiri twongere tujye mu mudendezo nk'uko mu Rwanda muri mu butengamare bavuga ko mu Rwanda turi mu butengamare noneho ikindi nkanjye nk'umusesenguzi reba mu bintu yagiye akorera iki gihugu cyacu kuko yagiye ntavuga ko yagikuye kuri zeru nta hagiye hagwamo n'ibibazo
nshuti bakunzi baradijwe rya Amerika ahane onsoreje ikiganiro nari nabateguriye cyanone shimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro ntirengagire namwe mwagikurikiye komeza munogerwe na gahunda zacu kuri mikoro mwumvaga yahe bagirusa naho uta
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugeza